Chapanɗe nayi e jeegom. Samuel, Saul e Daawuda.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiɓe, amin calmina on e innde Allah jom jam o. Jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol o lelningol, mbele ina mbaawa dañdude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltino feewi e ko min mbaawi artude jokkande on yewtere mon laawol peewal. E yewtere men ɓennunde en njiino wonde jamaanu dewnooɗo e jamaanu annabi Yusuwe o, wonnoo ko jamaanu bonɗo e taariki Israa'iila en. Kono no oon jamaanu wayi bondini fof, Allah kañum heddinoo ko e aadiyankaagal mum. Joomiraaɗo yejjitaani ko fotennoo Ibrahima e iwdi mum ko faati e danndoowo jogorɗo yaltude e leñol Israa'iila en oo. En njiino no Allah gollorinoo e ngurdam debbo gooto biyeteeɗo Ruut. Ruut jeyanooka e leñol Israa'iila en, kono ina gonɗinnoo Allah Israa'iila en oo no ɓernde mum fof fotirnoo. Nde heewɓe Israa'iila en ndungtii joomiraaɗo Allah mumen ngam rewde Allahji leƴƴi taariiɗi ɗumen ɗi, Ruut kañum suɓinoo ko rumtaade diine maamiraaɓe mum ngam rewde Allah Israa'iila o. Hono noon en njiino no Ruut eggirnoo fay leydi Israa'iila, hoɗoyi wuro wiyeteengo Betelehem. Toon e Betelehem, Allah waɗi Ruut humanaa e gorko gooto Israa'iila biyeteeɗo Boos. Boos e Ruut jibini ɓiɗɗo gorko biyeteeɗo Obed, ko Obed jibini Yese baa mum annabi Daawuda. Hono noon feere nde Allah waɗi ngam danndude bani Aadama en e bakkatuuji mumen nana yaara yeeso, sabu koye iwdi Daawuda danndoowo oo fonnoo jibineede. E jewte men garooje maa en njii no annda baɓɓe kabrirnoo ɗeen geɗe fof, eno danndoowo oo timminiriɗe duuɓi temedde e temedde caggal mum, ko Allah tan waawi waɗde ko way noon. Annabi Daawuda ina annda no feewi e binndi cenniɗi hee. Innde makko feeñii e majji hakke laabi ujunere. Holko ngannduɗon ko faati e Daawuda? Ina waawi tawa oɗon nganndi wonde o wardunoo neɗɗo timmuɗo biyeteeɗo Goliyat ko luttundu tan e haayre. Kadi oɗon nganndi ko Daawuda wonnoo laamɗo mawɗo to Israa'iila, ko annabi binnduɗo ko heewi e Jabuura. So oɗon nganndi ɗum, ina moƴi, kono ganndal mon e Daawuda fotaani haade ɗon. Sabu sen nganndi Daawuda ko laamɗo mawɗo wonnoo, te en ngannda ko waɗi nde o mawni, holko ngaal ganndal nafata en? Walla so tawi eɗen nganndi ko Daawuda windunoo haala Allah e Jabuura, kono en ngannda ko windunoo heen, holko ɗum nafata en? Bandiraaɓe, so en njiɗii yaajnude ganndal mon e annabi Daawuda te nanon haala mbelka ka o windunoo e Jabuura, keɗoɗe jewte men joyi garooje ɗe. Mbele aɗa anndi innde annabi gardiiɗo annabi Daawuda o? Oon wiyetee ko annabi Samuel. Allah suɓinooma Samuel mbele artire Israa'iila en e joomiraaɗo Allah mumen, sabu ɓerɗe maɓɓe goɗɗiino Allah no feewi. Hannde noon janngaten ko e deftere Samuel. Ndeen deftere seniinde ina heewi faayiide e binndi annabaaɓe ɗi, sabu ande waɗi taariiki annabi Samuel e laamɓe tato Israa'iila en adiiɓe ɓe, manam Sawul, Daawuda e Suleymaani. No njiironɗen ɗum ni, Allah rokkiino Israa'iila en ardiiɓe waaɓe no Muusa, Yosuwe e Samuel, mbele ina ngardoo ɗumen, ñaawa ɗumen. Kono ko joomiraaɗo jaltinnooɗo ɓe e maccungaagu leydi Misra o wonnoo laamɗo maɓɓe. Allah biinooɗo yo ɓe peewnan ɗum tillisa, mbele ina hoɗa e nder maɓɓe, yinnoo ko wonde kalifa maɓɓe, ko kanko tan ɓe ponnoo ɗoftaade ɓe ndewa mo. Kono ko ɓuri heewde Israa'iila en njiɗaa wonde e kalfaandi Allah tan. Ɓe njinnoo waade kono liƴƴi aduna ɗi fof ni, ɓe ndaña neɗɗo gooto laamoo e dow maɓɓe. Hono noon e simoore jeetaɓere e deftere Samuel binndi ɗi mbi, mawɓe Israa'iila en fof ndenti njehi wuro Raama ƴeewoyde Samuel. Ɓe mbiimo, jooni a nayiwi te sukaaɓe maa njaɓɓaani e teppere maa. Jooni rokkumin laamɗo ñaawoowo min hono no leƴƴi goɗɗi ɗi fof ni. Samuel welanooka ko ɓe mbiyatno rokkumin laamɗo ñaawoowo min ko. Samuel ñaagii joomiraaɗo. Joomiraaɗo wi Samuel, heɗo kala ko dental ngal wiimaa, sabu wana an be cali ko min be cali mbele mi wasa laamade be no be baddata e mani ko non be ngori gira jaltini be misira ha e o nyalawma be dungtimami be dewi allaji goddi hedo daade mabbe kono rentinbe no feewi andinbe fodde lamdo jogordo laamade be o hono non en nani allawi samuel yo wat ko dental gal namni dum ko o rokka be lamdo alla yidano israila en danya lamdo goddo mo jida e mum kono so boni adama en talima kalfandi alla alla laamorta ko be dole e simore rewne hende eden jiya hen no samuel rokkiribe lamdo biyetedo saul bindidi mbi samuel jetti guttu nebam yuppi dum e hore saul o urnimo o wi jomirado subi mama mbele ngona lamdo ndonumum so lamdo walla horejo jettinobe satak ina todde hore mum momet nebam jomum watta wiyede cubado samuel wi dentalgal fof mbele on ji mo jomirado subi o leñol ngol fof no fotiri ala hen nandudo e makko dentalgal fof wulli wi yo lamdo wur to adan do israila en ina jinno saul no feewi o wonno ko jambaro kewdo dole suka jontado ko kanko buri israila en fof darnde e jiide neddo saul foti wonde ko lamdo mojjo kono ciftoren e wonde alla teddinani ko yimbe teddinta ko neddo darata ko bowal kono alla kanyum darata ko e bernde saul fuddurinomo no mojji kono caggal mum yinnede e mawni kinare jaggimo o teddinno alla ko e hunuko makko kono berne makko ina woddi dum o teddinani hala alla te o doftaki dum o wadat notan ko yidde hore makko kono wana yidde alla caggal duubi kewli di saul lamino jomirado haldi e samuel widum mi nimsiti ko badirnomi saul lamdo sabu o rungtimami o natti wattorde halam samuel lawi woni e innude jomirado o jamma o fof o ummi subakalaw gam yaade to saul en bawata yide joni peloje samuel felno saul de fof kono eden bawi jangude tan e aye goto bindidi mbi samuel wi saul lundade way kono bakka timgulni te tidde hore way kono onyare e dewal sanamujini tawde arungtima kongol jomirado kankone o rungtimama o ittima lamdo caggal dum jomirado wi samuel holnde natata woyde e saul mi woppimo o wonta lamade e israila low guttumane bam njaha mami nele to yese betlehem najo o sabu mi yi e sukabe makko be goto mo ganni yimi wadde lamdo samuel wi holno njaranmi so saul nani dum warat kam jomirado wimo a yahat nawora nyale biya ngarda ko wadande jomirado sadak nodda yese e sadak he mami holle ko podda wadde mami holle mo podda wadde lamdo samuel wari ko jomirado wino dum ko fay betlehem mawbe wuro be ngari fottude e makko tawa ina cinya be mbimo mbar ko jam ngarduda o jabi o wi jam tan ngarmi ko wadande jomirado sadak cenine ko e mon jaadon e am to sadakto o senini yese e sukabe mum o wiibe yo be ngar sadak jomirado nde be jetti samuel yi eliab miji ko odo tiki jomirado subi jomirado wi samuel woto jeewu mbaadi e darnde mi welaka mo jomirado jeewirani no neddo jeewirtani neddo ndarata tan ko e mbaadi kono jomirado kanyum ndarata ko e bernde yese noddi Abinadab e yeso Samuel. Samuel wi, ala, wana odo jomirado subi. Yese addi sama, Samuel wi, wana o jomirado subi. Yese rewni njedudo e bibbe mum e yeso Samuel. Kono, Samuel wi yese, jomirado subaki hay goto e bedo. Samuel namni yese, ko betan ngoni bibbe ma? Yese jabi wi, ini heddi urdo famdure o. Ko on aynata damulam Samuel wi yese nel onudoye sabu en jodata ko so wana o ar Yese nelanimo. O wonno ko bodejo, jodo, mojo mbadi. Jomiraade wi Samuel, ummo, ruf nebam e hore mako. Sabu ko kanko cubimi. Samuel yetti Allahu nebam ndu. Rufi e hore Dawda nebam e hakkunde mawniraabe mum fof. Gila e on nyalawma, ruhu jomiraado jippori e mako bawde. Enji no Allah wadiri Dawda lamdo, lomtini dum Saul. Kono ngande wana e on saha Dawda jodi e jappere lamdo he. Dawda wonno ko suka, te o hebaano duubi bawdi wadde mo lamdo. Dawda fadino hakke duubi sappo hade mum jodade e jappere Israila he. Hono non, Dawda rutti ngam aynoyde orle bamum e gese saraji de. Dawda wonno ko gaynaako mojjo, aadi yanke, o hulano hay hunde, sabu o mo holino jomirado. E yeru, wadi nyalawmo goto, Dawda ina aynanno dammuli bamum. Mbarodi ari, difti hen gotol. Kono, Dawda riwi mbarodi ndi, horkiti dammuwol ngol e hunuko mum. So mbarodi ndi wi ina haptomo, o jagga dum, o fiya dum, o wara dum. Kono, Dawda haadani e wonde gaynaako mojjo tan. O mo wawno kadi yimde e fiide hoddu fof. Ruhu Allah luñi Dawda e fentude jimdi. O windi din jimdi e deftere wiyetende Jabura. Dawda ina yinno jomiraado no feewi e haala mum fof. Hade men tongude yewtere men hande, ƴeewen seeda e ko Dawda windino e Jabura ko. Dawda hewno wonde ko e gese kewde huɗo. O wona e hakkunde dammuli ɗi, omo hoɗa, omo yetta Allah, omo yima jimɗi gummiɗi e ruhu Allah. Keɗoɗemo, ya jomiraɗo jomi amen, koni ko inde ma darji e dow leydi. So mi hoynima asaman ma mo gollirɗa juuɗe ma o, lewru e koode ɗe nyiɓɗa hen ɗe, hol fof ko neɗɗo woni saka aɗa siftoro ɗum, hol ko ɓi Adama woni saka aɗa rena ɗum. Ya jomiraɗo jomi amen, koni ko inde ma darji e dow leydi. Haala ma ko lampa e koyɗam, ko leelawal e laawolam. Mboɗoni mofta haala ma e ɓerndam, ngam wasde wofde laawol ma. Sariya jomiraɗo ina timmi, ina hesɗitina wonki. Dentingol jomiraɗo ina gongɗi, ina addana jankiniiɗo hakkulinde. Laawol jomiraɗo ina feewi, ina addana ɓernde weltaare. Jamirooje jomiraɗo ina njalbi, ina laamna gite. Ɓuri kange hato jineede, hay kange dimo kewɗo. Ɓuri njuumri welde, hay njuumri kesiri. Min maccuɗo ma one kay, ɗum wonani kam dentingol. So fof rewama, ina heewi njeenaari. Jomiraɗo ko gaynaakam, mi wasata hay hunde. Omo wasami e huɗo hecco, omo huccinami e diƴƴe deeƴɗe, omo hesɗitina doolam, omo rewnami e laabi portiiɗi sabu inde makko towne nde. Hay so mi naati e niɓɓere ɓuucam fowru, hay bone goto mi hulata, sabu ko e am gonduɗa. Sawru ma e longdu ma ina cembina ɓerndam. Aɗa nyamminami nyamri mbeldi, añɓe am ɓe fof njiiɗum. Aɗa wujami nebam ngam teddinde mi. Aɗa hebbina nyiɗudam njaram haa watta rufde. Ko e moƴƴere ma e yurmeene ma gonanmi nyalɗi ngurdamam fof. Mami hot e galle ma aan jomiraɗo dendaangal duuɓam. Bandiraaɓe, on njaaraama sabu keɗogol mon. E jangde men aroore so Allah jaɓi, ma en jokku taariki Dawda haa njiyen no Allah wondirno e makko nyande o haɓata e gorko timmuɗo biyeteeɗo Goliyat o. Yo moƴƴere Allah jippo e mon, te miltoɗon e ko Allah wino Samuel ko. O wiimo, jomiraɗo ƴeewiraani no neɗɗo ƴeewirta ni. Neɗɗo ndaarata tan ko e mbaadi, kono jomiraɗo kañum ndaarata ko e ɓernde.